Na faalia le tete e o se tasi na avea mapale mi o le atunu ui tausanga uo mavae Paul Keating I se fuafuanga le malo tele. E ono mawhaia I e tangata ona whao ngā se vaenga o alato super po superannuation mō te tongi whaamau po o se deposit o se fale. O le fuafuanga ina ia fesosoania I tangata e le olavatia le deposit po o le te tongi whaamau o se fale. Ina ia mawhaia I ona whaatau se fale mō le teimi mua mua pe mawhaiai ona maua se mokesi. Peitai, e ui le te te o Paul Keating I le fuafuanga. Na toela langa mai le malo tele le teimi na mua mua whaofi ai le manatu le nei I lumo le pāle mene, ae o lalo le whainga malo o le leiba na whaofi mua mua ai I le teimi o avea Paul Keating ma pāle mia I le tausanga ia whaiva se lau iva se fulma le tolu. Na saunoa le tautupe Scott Morrison, na tūlei e la whainga māloa le leiba, ma le pāle mia Paul Keating, le maule nei, I le manatu e manui ai tangata I le taimi e litaia ai. Ona, ua litaia mai, ua motu ona tutongi le mōkesi o se fale. O se mea tō tino, e mawhai, ona pasi pē tuina I le whānau, o lo lātou tofi, mai o lātou mātua. Ae o se fale, na amata mea I le deposit po o le tutongi whaamau, mai le superannuation.
The policy platform, Superannuation and Homes, author Paul Keating, recognising that income and housing are equally required for a secure and comfortable retirement, Labor will permit part of the deposit on owner-occupied dwellings to be funded from the home buyer's superannuation account, Mr Speaker. So the only party that's actually put that forward, in a formal sense, to an election, is actually the Labor Party. Now, we know they didn't go ahead with that, Mr Speaker, so the lesson from that episode is you can never trust the Labor Party on anything then or now.
Le tautupe Scott Morrison. Na toe solo muli le whainga mālo o Paul Keating mai le whaawawina o le mau I le whaongaina o whaaputu ngā tupe o le superannuation e tatongi ai, pe deposit ai, pe whaamau ai le tatongi o se fale. I na ua mālosi le te tee iai a whaala potopotonga uni a to ai ma whaala potopotonga o whaaputu ngā tupe I le superannuation. Ai olea ua toela langa mai e la whainga mālo o Malcolm Turnbull, ma olo o langa longo ina fo'i, e le taitai o le vāinga upuwhai le One Nation, Pauline Hanson.
People need a helping hand to get into their homes and accessing their superannuation up to a certain age into the first home, I think would be help many Australians.
Pauline Hanson, o se tasi sui o le senate, olo o mālosi le te te e iai I le nei fuafuanga, o Senator Darren Hinch o le Justice Party. Na ia sa unoa, o le super, le superannuation, o le whaaputu ngā tupe mō le taimi e li tae ai se tangata. Ma ele ai se a ia ta tau se tangata I se fale. Ilon manatu, o le fale o se mea tō tino, e mō o mō o iai se tangata, ma e te tau o nanga lue pūno wai, ina ia sefe, le deposit mō se fale.
Accessing super to buy homes is madness. That's going to destroy superannuation. Superannuation is there for your retirement, not to get you started. Superannuation was designed for people to give them protection in their old age, to try and let people get the pension who need the pension most. And if you start giving it to youngsters, you know, it's not your God-given right to own a home. It's a dream.
Le sui o le Justice Party le Senate, Darren Hinch. O le toa tele lawa o tangata ele atunuu I le vāore luas funma le lima ma le tolus funma le fātau sanga le mātutua. O a lātau supa e I le vāenga o le se fulu ma le lima afe tā la. E whaalua ina le tolus se fulu afe maona tupu I le teimi ua atoa I le taifas funma le fātau sanga le mātutua. E o atu I le teimi ua ono se fulu tau sanga le matua o I lātou. Ua tatau ono o I le valu se fulma le lima afe tā la I a lātou whaaputu ngā tupe o le superannuation. Na saunoa David Haynes o le Institute of Superannuation Trustees, a whaatanga ona tatala I a le supa e whaamau pe deposit ai se fale, o le a tele le seleni a tafe ai I fafo mai whaaputu ngā tupe o le superannuation. E le ngata I lea, o le a matuasi I ti ai I lunga le tau o fale.
This will empty out people's superannuation accounts while actually giving them very little money to put towards a new house. And it will have the consequence of increasing house prices across the board. So it's a lose-lose situation.
David Haynes, Ole Institute of Superannuation Trustees.